Famaɗo e gargan ɗon kettino habaru ska matoor studio kolon gaddanta on gicciro mon ko habaruji enda Aissa Madarde e Mounde Abdoul mi fofma Abdoul
yamni walla ka Aissa habaruji ɗi e gadduɗen aso o enda ngam hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hanani en puɗɗira e dow tewteur bakko ɗum fuɗɗi nder reedu leydi Niger fuu en bi ayno noon ɗum fuɗɗira ɗo nder huɓere ñama e Agadez nde rewtere pindol meɗen jeey toon enden difata sukaɓe matoor cakantararde enden gonno kaɓa caka muɓɓe hano wakkati fo en kantira fijoji men ko coñol ɓalli banniraw der geccire de enden to enden maradi ministere kawjido fi sukaɓe matoore e suudu sawara sukaɓe matoore e sukaɓe matoore cakantararde enden ɓe gaɗi hawrine
no jeeti waɗi Aissa balɗe ɗiɗi ɗe duni fa hannden to enden ni nder huɓere marani nde enden ni nder hawrine de ɗum walanani iɗum ƴewtino heɓude ñumo ummatore huɓere maradi nde enden ni e cakantarare muɗum ngam joɗɗinde sigila ummatore nde enden ni watte kunta nder yaadu yeeso e politique leydi Niger kam fuu e lumaku sembiɗa nani ko Abdourahmane Halidou Issa ardiɗo duni fa hannden suudu sahor ummatore huɓere maradi de enden ni wii dow majjum ko Mohamed Mamma waddi firta ɗengal fulfulde
mais en résumé on peut dire
e raɓɓen ɗinde haala kani miɗen mbawi wiide komin keɗi woni ummatore nde heɓane golle wattede du nder filla koƴƴo laabi hana ko ƴewta fi mburdam région amin on woodi du miɗen jiiɗi kulle ɗe min ƴamtiɗe ardiɓe hawsu gattanɗu e kunta nder sigila amin momin cigilani koye amin
banniraw lasso e jeew lewru jeune ɗum fuɗɗi waɗude tewteur bakko hitan duuɓi ujunaɗiɗi e lasso enen de reedu leydi Niger fuu ñalawma arana o enden ko ɗum fuɗɗi tewteur du enden banni en Alheri Harouna o yeehi jiri numéro 23 ɗo nder huɓere ñamay en kettino ko o waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
min galana nder centre mo CEGN ko tawa nder arrondissement ɗiɗaɓo mo gallu ñamay to tewteuru tefol talkuru bak a wonno waɗe jiri mo lamba nogay e tati gaɗa jande tewteuru français ko wadda subana sukaɓe lokkol gomɓe no tefa ɓe ɓurtake yasin iɓe dari moye fuu no hokka bawɗe hunduko mum dow ko windi ko wurti yasin ɓe gonɓe domi hano tewteuru jaɓa on wadde kan woni lara bure na anglais
sa ite ɗum hoyayi tiiɗay fa no fuudu amma no waɗande Allah jaɓi
tewteuru fannu françire on en tiiɗay sanne ga emin mbowi waɗude iri majjum sanne nder classe e balla Allah du miɗo miila ko fannuji koriɗi ɗi to ɗum tiiɗata miɗo watti hoolaare
gaɗa tewteuru ko français no woodi philosophie e histoire géo e mathématique e économie familial noon ni fuɗo no wonno yehira no wooɗiri har ko ƴewta filla tewteuru ɗum ka woni ko docteur Soumana Abdoul Wahab hoorejo jiri on fantini
fa warde jo min keɓay saɗorna na jaccere nder cuuɗi kala suuji ɗi mi saari hedde to sukaɓe waɗoɓe tewteuru ɗon kam fuu e janginoɓe ɓe min godana waɗoɓe tewteuru 1996 fuudu ko wiite série goto on no A4 haɓɓiniɓe gandenagu gaddama guineji gollitirɗe keƴuɗi no godi e ko nandi e mum fuu
har ko ƴewata tewteuru ko tefol talkuru bak ko duuɓi ujuna ɗiɗi e nogay e nayyi waɗiri no handiri to ɗum hanti kenga noonni ɗum waɗirama nder laabi lobbi moye fuu no watti gokka har ko ƴewata keɓtol tewteuru dun
Aissa en ƴuw nder huɓere ñamay de enden ni yehude ton enden ni nder région Agadez to janngoɓe tawaɓe duni fa hannden nder tewteuru bak du enden duni fa hannden no ujunaji tato e capanɗe jeenayi e tato noon hitane hikkade enden nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i dow majjum ni ko Anicet Karim waddi firta ɗengal fulfulde
neɗɗo wawta watti tammude ko ɗum waɗan wayirna ngam no woodi tewtowru ko hoyi no woodi ko tiiɗi do komin ñaago to woni ko hoddi ɗum do
hoyaalhamdulillahipourlemoma
yettore Allah kulle ɗiɗi ƴamaɗe ɗen fuu wala fuu ko tiiɗi nder majja ko ƴama hannden ɗum do hoyi miɗen gatti gikke sanne so Allah jaɓi dum min keɓa
ɗum waɗiri no woɗiri e nder laabi lobbi ko tewtowru du wadda fannuji tati kan wadda yi'e neɗɗo suɓo goto ko wawi waɗa nde ni lamɗo jaɓi mi heɓan écri
banniraw joni kuma wakkati yewtere pindol meɗen jeey to enden diifa nder wakkati cakkitiɗo enden sukaɓe matoore cakantararɓe enden eɓe gaɗa haddu sanne caka maɓɓe hunde noon ko wonno suuli himɓe sanne noon en kettino ko guide Abdourahmane waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
sukaɓe ummatore noon gonduɓe duuɓi sappo ɗiɗi yaade 35 kamɓen gatti ko e maɓɓe nder o haddo hakkunde ummatore ko wobonnata jonde jam ko waddi ɗum rafi golleji e ko nandi e mum nonni nani fama ka ummatore haali
sai dini ɓe mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ngam jonɗo ɗo nder ndifa bolwole ɗen gonni hen ɓeydorade yeeso no rafi golle du wonno saaboɗum bolwole ɗuɗe ɗum wallahi rafi golle no ngam goduɗo gollal ngal watta mi yeyi fuu ko wolde nafirta ɗum
fara ɓangeere hoorejo sukaɓe ummatore de difa bagale grema o wonmo holla wiide pelle ummatore no wonno gaɗa bawɗe maɓɓe fuu ko duru widitta e fi bonɗo o
wolde hakkunde sukaɓe ummatore ɗum bala'u mawɗo no fuudu koye ɗum waɗa waru hoore ɗum ɓuri ley lewru wotoru ndu tan waɗi ko watta nimɓe tato fa nayo ko mbara no woodi fe yuwaɓe keɓay mayde min joɗake no wadde ɗum amma hannden min ngalamiɗen eela ɗum kadenda dande nde gattanmi e gomnanti woni ɓe pama ko hakkeji ɓen ɗon dow maɓɓe goni ndenne ɓe koƴana hunde lawol ngam wala fuu ko ɓuri lawol laamu sembe
secrétaire général mo préfecture de difa no wonno watta daane yaago e saaroɓe ɓe dawra dabareji ko watta ni ɓe moƴƴina hano tarbi aji ummatore ko hisintaɓe hano fitinaji ɗi yaago yeeso
gacce mawɗon wonana no wiya to maɓɓe tawduɗe amin ɗum woni minen saaroɓe sukaɓe ummatore ɓen ka noon miɗo fooɗa hakkilloji saaroɓe e waɗande sukaɓe mu'en birɗi lobbiri e tindinoje lobbe holli taɓe ko fitina wala fuu ko heedani sana soƴƴaniɗo caggal woɗi ɗu yaadu yeeso heɓtake leymu
hooreɓe wuro gon no gonno gatti gokka ko o fitina durwide ko watta hakkillo fukkingo e narral waɗa no woɗiri hakkunde himɓe joddiɓe
ay sar ko darta fiyo coñinol ɓalli hannde ni sakkittinoɗen ko mourhamma jangante
nder talkuru windade wurtina sappo e jeenayi lewru juillet duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e nayyi fedde leyɗe addunaro hawjinde filla lattol bal leyɗe afrika jukki leydi kongo tokki fedde lattol bal leydi nigér mawde wiyetede mena didi tati ɗum do nder lattol bal cigelanongol jeegom lewru juillet bittiɗo nder leydi république démocratique kongo hande woni lattol bal hantode pelle lattol bal leydi nigér mawɗe fedde lattol bal université addu mumini mo ñamey no fiidon e as wombey ɓe maradi ɗum do tawa kam woni ko nde fottere waɗoy
ɗo min kantane habruji amin kuskaɓe ma tor metti kettinaki on kettinima sey jagude on kiyari